Ebyongo bitadde ku mabbali kyambyo mbaka wa gavumenti mu district ya Rukaya Julius Blessing Mobe alabudde abagoba baby motoka ebya bikajjo ne bannannyini ebyo naddala ebyo ebiri mu mbeera embi n'abo baddereeva ababivuga kyokka nga tebalina na pamiti okuva ku nguudo z'eggwanga olwo nno ng'ebimotoka byabwe tebinnaba kuba nti biboyebwa ne baddereeva bano okutwalibwa mu kkooti okubitebya. Kino nno kiddiridde oluvannyuma lw'obubenje obuzenga bubeerawo mu disitulikiti ya Rukaya era nga bangi nnyo baluguseemu obulamu. RDC agamba nti ab'ebyokwerinda mu disitulikiti eno basazeewo okola ebikwekweto okusobola okubowa ebimotoka bino byonna byonna ebisinze nnyo okuleeta obubenje mu disitulikiti eno okusobola okukendeezaako n'okutaakiriza obulamu bw'abantu.
Eriyo ebimotoka bingi eby'ebikaado bino ebitambulanga n'olwisi bisuula ebyuma ebisinga tubigemye ne badreiva bano abali kuvuganga bazira bihandiiko tulina ebikola tubakola babatanfunye omwana avuga kaidi okuvuga nga talina driving permit kyamukola kirala kyonka kumubeeda kumutaamu yeeno omwana ono afunayo omuntu anaamuvugirangawo kyategeeza no naali kuvuga bazira bihandiiko so mpulano buli azira driving permit ali kugemwa ne speed bananga omuli kuvuga emotoka mmane nga ku luguudo buno kuliko abantu banaimwe kibi ino kuna lisange mbolo kanei wango nei sango msaibili luna haya atebu tutuwa sazeo mwedo dina dina vali kudigema mbuli aza chiwandi konka nechi driving time vali kumugema atene na haba ubibiji uchiba kanda vangu mwena vali kuida.
Aradiso nera genze maso na labulaba zade kuota dene banna nyeni masamba okwe waloko isaba na abachari abato wabulaba na bano batu walibu masomero
ojo kwa ganango mwana atukana okuba muisomero no risinga na yani bale na wacha kusha risinga wacha kusha don vikado because wetu kuta mwana masomero kuba nanga abana banku juli ne mukibira na abana mwa abantu alabiri ganisa no kuwandisa ala mala okwewandisa wendo kira sawe no bali masamba ga vikado bali te mabikado bali muri batemusambo li bali muri mabidandali omuchere batane so kusimika banange mugeze kokolera future tune chinte tuli kongera kuzula chabaza ere mwe waire yo ino kula bidira abana aba wala kuba zai kumasomero haya abalenzi mbe oya gana mchibina mwini mwabaga la 15 ichio chio msambu aingwa mwlezi mwlela
Yunga tuvude ya fesi ya RDC mdistrikti ya Kayunga hebaka nyene dimu ama kula ilio kuno unyeleza kachika kagabe mirimu mdistrikti eno akagambibu okuba anti